fomo de garkan no kitna habruji ska mator studio kala ngodanta on kitiri monako habruji e samad de mun de abdum fofmo abdul
jamno wala ka aisa habru yudi gaddan de ummato de tinanto be en hande
der habru didi hande ni en fudo e do endan der hubere nyamay bannira jon lewru wu non deri tolo du no tawa chaka den dirabe nanay dum suka mator bi ato do majju der otar pindol meden jay to enda agadas en gaddan filla mardi bonni kon dum holla suka mator ummoyto be lede be no jahale de yasi ana wakati fu yankantire fijoji men ko cionnyul balli bannira dolawol batu nyaloma ittado der lede duniyaru gan duru didde nyaw heere ko wi'ete hepatite der fransire pelle rotarak lome arc en ciel erotarak nyame gawoy erotarak nyame ko iastm be kawri semme mabbe ga wadude yilar firtude ko e do nyagu endan do internet
non jatti wadi aisa batu wuduni fa handen no wade der lede duniyar do endan ni laso e jetati lewru juillet hitane fu en kettino ko docteur ismaël adaku pacha e son dong mo district 8103 rotarak togo benin e niger wi ko firta dengal fulfulde
chaque 28 juillet on célèbre
no gay e jetati tati lewru jie funa min gadu batu nyalande itanande leedi adunaru gam duru diddo e nyaw olol ko wite hepatite mi wadi ko min kabbe anniya tindinde bibbe leedi faman dengu e du kondan dum woni ngu nyawno ne watta ko hisadun denne min gadan yilaru ko balde tati ciagal mun min gada batu joda kale ko timode yilaru ndu
campagne virtuelle
banira jon kuma en jeto enda agadas en kalan do fijo cionnyol balli ko wi'ete TGV ko datte ciaka bang geje ko fudda ge tire wittine de enda
non jatti wadi aisa sigila latta bal ittudira tifude coupe o duni fa handen ko indira TGV onda no wade agades do onda ni gan hebude lawol subade nyinyube der latul balgol enda du he kaden duni fa handen gan ittude yewene sukabe ummatore hubere de enda kittino ko anise karim wadi firta dengal fulfulde
ko watto pelle latul bal sapo e joy jiyade ele bangeje chapande jego didi ko tawa ele commune omo agades kay won ko fotte do fil latul bal mangol ko watte wakati potiri jangobe l'école aliou hamma kanyoni woni ko sigili fotternde enda
ya la détection des talents
ne wodi wodube ngengal hettebe der latol balgol dun tawa kena durbi diggol e bitam bonda ko ko sukabe ummatore dun sabe mbini ko ummatore den no kani wallitire dar to golleji di ngidi misali fijoji pirtol balli hana latol bal
football
latobe bal hewbe latibe ngalan na keba latol bal sa ko famono wawde mo en foti yetti sanne gadol majjum yerno goto mabbe hollido enda
c'est initiative
no hunde non ko lati arande mudu ni e sigilede dun wallandu e hebude burbe ngengude denne sigila lobbono wada dom
bonne chose
lida bo horejo fedde latol bal region agadez mbitedo ilali ahmed o wi dun ko wada no jaya e golleji mabbe ko be kani be ngada
minnani beldun latol bal bitengol TGV gol sanne gam dun warana der wakkati mo min jidi dum
fadde majju yottade hanter latol bal gol ko haani wadde tati lewru out dunna de noga e tati enu woni e do itondurgol hakkude pelle den tafo
bannira eden tawa der lewru do e leedi Niger tolo den iragu no tawa chaka lenyi dundu ko boyi non
non jatti wadi aisa saydouni fa handen kettino den ko sukabe ummatore do enden ni der huber nyamede enden ni biata do tolo den iraku gu enden ko Mariam Ade wadde firta den gal fulfulde
tank la personne gourmandche
seni jomu no gourmandke non kay ko mbimi mi bellajo to don da tolo ngon fuddata wawtu gonde ni mido fa'i lumo sodoyde gineji joni rebe kambe ilunjino kan nangata no tolo kam se ko Allah tolo den diragu no don yehira no wodire
espace en tout cas bien
ergo furundi
minen tolo dira walla neddo fu mod den dannu mido tolo dum ba kenga na ko mi muyi mi buwa den dimingo damon mi kebay
andaino kan koy
je suis de l'ethnie hausa
mi hausan ke giado lady gobir do enden lady niger den iraku no tawa chaka ami e jarmaabe illa dum min potti tolo gon fuddata chaka ami
parenté plaisanterie commence quoi
bandirawo jon kuma wakkati yewtere pindol meɗen no en jeyi ton enda agada so toɗerol tawi kaaki gaɗaki caka hitan duuɓi ujunaɗiɗi e lasso e ɗiɗi warde hitan duuɓi ujunaɗiɗi e lasso e tati ton enda agada so holli ko sukaɓe worɓe ɓe duuɓi sappo e joyi yaade lasso e joyi kan en gonano kolle mardi bonni tawi kaaki kiidu sarus kawjiɗo domol hakke sukaɓe huɓere agada so waɗi ɗum min kettino ko bannimen lildo men ani se karim ko waddi ko ɗum firti ɗengal fulfulde
sukaɓe ummatore hewɓe no gatte e gollal illunko kangeji futti e nder région mo agadez o endam nani ko yoga mabɓe filli e dow no won no waɗa
ndeni ɓe jii ko a baaligi fuu ɓe connoto noon tawa a andayi ko waɗi ni ɓe mbiya hooƴu a rema tokkumo sanga remu nin ɓe kantirano mawɗo no wawi warde wiya gollonaɗo gaɗa gaɗa mum balɗe tati ƴamamo ceede o salo yoɓude
ngol lawol mardi bondi ko wonno toro suka ummatore ɓe no woodi fa nden lawol gongol dow fi ko dartodilla wamɓe hoore muɗum ko laati torre souleymane issaka goto e golloɓe e dow fi renugol sukaɓe famarɓe tawaɓe ɗeɗo caɗale
lewru janvier hikka warde juin duuɓi ujunayyi ɗiɗi e nogayi e tati min keɓana sukaɓe keme joyo e capanɗe jeetato e jeetato dow filla dillaanɓe leyɗe nder mabɓe capanɗe jeegon e go'o holla mardi bondi ko suudu kiite watti dow inde ami
mardi ɓiɓɓe adama endani no woodi jukkugo mango ko resana e dow fi koryaji e leydi ndiɗo yerno bilal gajere ɓattiɗo porkirere mo région enda gollono fedde duridore e mardi bondi adamaɓe
iri mardiji ɗiɗɗin fuu ɓe goni hen e yi'ude ɗatol sappo du haɗi bittinol sukaɓe famarɓe e nder guyka jomum no wawi nanguede kasu duuɓi joyi yaade sappo jukke du konda million goto yaade millionji sappo fede sefa
o nesu ko wonno ɓeydana ɗum sembe yaade sukaɓe ummatore wonno rafit gollal gattengal
aysa hande harko darto fijoji coñol ɓalli ni sey kettinoɗen ko soumana amadou jangante
filla pirto ɓalli en kaltanani haala letto bal leydi niger wonɓe no eggana hoɗa e nokkuje goɗɗe en ɗum waddini ko fawarjo letto bal mo leydi niger mbiyeteɗo doye domeño kañum e a hosdegu ɓe ba ka en noon woni laatiɓe lettonnoɓe bal wiyes gendarmerie ɗo endan galdu ñamey ɗo egganɗo endan kamɓe ɗon ɓe fuuyaade lettonoyde as douane mo leydi niger ɗum ndu kondanni eley hitan duminanɗe noga e tati duminanɗe noga e nayyi nonnoon letto bal mo leydi niger mawɗo mbiyeteɗo abdoul asis orega kañum ndu kondanni ɗi junngo dow ɗerol gollal hakkude mum e gendarmerie tawi du as douane o noma latana fawaare joni du kondani i leydi niger latto bal mo duniyan mbiteɗo boubacara hayni koyi kandu kondani ene andi latantanani tp mazembe mo lubumbashi leydi congo ko laati moise katumbi kañum woni mawɗo muɗum ndene o yaaha o tawa to enɗan ɓi leydi niger latto bal mbiteɗo ouseyni soumaila badamasi
ɗo men kantene habruji amen ko sukaɓe matoro metti kettinaki on kettinimen sey jangudi on kiyari